Jebifo jebe baba lonzemu sibi akulia pati wabula baba wade bwesige na buvumu na chebaita stamp of approval mubakule mbere njagalo basaba mikwano jange zengo omuntu temunswaza ne okusingira da temunswaza ebirubirirwa byaffe ngegwanga ebirubirirwa byaffe ngomujiji abasinga obungi kumwe temwali bazali Museveni we yawambira ensi yaffe kati muli babaka ba parliament so njagalo okubajukiza nti obuyinza obwabantu basazeemu mubakiikirire ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwannakyemalira buno era nga njagala okubakunga mikwano gyange mugende mukole ekyo kyennyini abantu kye bakkiririzaamu.